Kureyta Markila Mabelo Tadabanga Kadagalantia Tulada Ros Hawaii Oho Seda Sa Diganka Audinle Egwal Kabaya Mamuka Diganka Audinle Yo Dialka Dakan Kiyaku Gule Sidenga Ihaliskunga Rasmige Yo Dahdikanga Lamada Belote Kadagalantia Dagalkun Lamada Belote Okudala Di El Bioda Kaseito Liki Hirgili Inyo Datkiyo Kadan Sidenga Taseito Ashinti Inyo Bulshida Antiyo Kala Samin Yekwellata Madama Qarsho dagaalka dartiis iyo xaafado shan ku barakacayna kulan nabadeed oo la ka dhaxaadiyay iyo waliba gobro ku hayay gudoomiyaha deegaanka oo diile saraakiilka amniga iyo dagaalka dhaqanka iyo lamada beelood oo dhawanka ka dagaalamayna yeedan meel si gaar ah kala balam iyo si nabad ah eel ku qaalan wada dhaansada onkorenti iyo waliba kulanka nabadeed ta ku hadalay odayaalka dhaqanka iyo ku guuleysidanga in yu haliskun si rasmi ah iyo aan dhaxdhaxaadiyanka lamada beelood oo dhawanka ka dagaalamay tuulada Aroos Hawaya oo la gabagabeeya
eel kool iska haysi her Aroos Hawaya iska haysi aan beel mar koro meel mar koro iska haysi den walaago maamul jeel iska khilaafsanay insha Allah odayaalka dhaqanka yaa han duubadi gudoomiyaha degmada Imaamul Jeen la kooyni meeliya ka daran dirini wali ku diray xalwaar daahay waari kor hala ku dirni meeliyada ay tii hadda khilaaf ma ka jira nabada ka jirta waana insha Allah way ku wariyaan wali hadda ku bilaawana mana arantii gudoomiyaha degmada Imaamul Sheekh ku wariyaan
arantii oo malaaqidi markii oo go'aanka la qaadeen ku baad lamadi beelood ee wali isla kooyna degmada malaaqidi taaso in jeedin heshiiskii lamada beelood ee malaaqidii hadda qaadeen maamulka degmada ee saraakiishis ee sida walaha ka dhamaatay meel erahay nibaadaha ka dhamaati ee biyooda ay walaal iska haysay eelkeen in diblom furo ee maamulka diban furan heshiisana lamada dhinac shal qaadeen
ee socodkan safarkan may ka saabanahay oo bulshada aan sheegna fadaan lama beelad ee beel kamida harin ee beel kamida jilible is digaan deegaanka ardaymay buu aha leeraw Aroos Hawaya ee LO muddo biliyal ardaymay buu aha khilaaf joog dareer ilaa iyo daawdii miilan diirna lahayna bay dhaw ilaa reer madaxweyn miilan diirna lahayn arintii ay tahayna seeban halni waan ku guuleysini lamadi beelood ka heliini keliini in iyo ardaymay buu aha eelkina lonfuro biyooshii bulshadii ardaymay buu aha kamid haytin isku waraaban yoon si nibiide aan ku waraaban waan ku walaalan ay arintii ay tii ku guuleysina seeban halni ka dhagan haangar deemay buu aha madii horan galni madii arintaa ku guuleysid ma hal wadeegan ah lugidaagney digmida awdiinle maamulka
doomiyaha magaalada awdiinle Ibrahim Maxamed Nuur Kalaaya ayaa mahadnaqay odayaalka dhaqanka oo ku guuleysideen haliiska lamada beelood oo khilaafka dhaxmareenga iyo fariin aan diri bulshada taaseeytiyo inuu ka shaqeeyaan nabada
khilaafka oo mana arday bulshada iyo walangeyn ama hoggaamiyaan intii arday xalliyan onono kama maamul han wali inka garab sirugnay si toos ayaan ka garab sirugnay wali ba manantaan inka geb gebaway mise ku dhamaaday khilaafki oo muddadaas dheer ay tahay jari odayaalka idanka ma santin lang isin goon inka shaqaytan malla shaqidinka gudutin la shukr alal wajib wa wala la sin idmidi ama wala la sin dooradi markasta wali diyaar ngana kama maamul han ano ka hadalo maamulka u diin ama afka mana arday maamulka sin ka hadalo had iyo jeer aan wali diyaar ngana ini mana bulshween tan mana arday ku nool awdin intii uu idegna it kasto madas ardaasay in jaban masuulidi kasto yahay tob anti garab jeek surugna waana may raj idegas fuliina na diyaar ngana
anta badan abelo Soomaaliyeed oo degayeen tuulooyinka iyo wali bayo isku qabsadaayna elbiyooda lin hirgeliyo wa yeedona isku qabsadaayna maamulka iyo sidii landaan sida lahaya walibana taasayti awurase gacan ku hadala qasaar jeesida waa